ia tai nui tapotu ki te moana māua i e tō mate whakarongoa. Whakarongoa ke au he tārawa i nuku, he tārawa i rangitini a tō noa naumai. Naumai e tāne kākau tāu ai te wai ki a mātake te kina koe, e te tini e te mano. Nāku koe tiki atu te wau nui o tāne, he tāne rangahau, he tāne meirori. Turu turu haere ana te hiku o te wai o marama. Nōru ngāna mai te kōmutuhau. I hu o wakai, perori e, hui e, taiki e.